ujue kwetu we ndio baby. Chei wangu mama, chei wangu wangu baby, nakupelekea mama, wakujue kwetu we ndio baby. Utakunywa nini ninunue, baby let's enjoy. Nakumbuka tulipolala chini nawe, siturungi ndio chai mama, bila sukari walahi. Lakini sasa nimepata jina na pesa e. Utakunywa nini ninunue, tomorrow right or die. Kupelekea mama, wakujue kwetu we ndio baby. Chei wangu mama, chei wangu wangu baby, nakupelekea mama, wakujue kwetu we ndio baby.